2024 Chile.
Westside Music Club.net.
Gasto the Impera. Senangas Congo Corporation. Skyla. Yeah, yeah.
It's a press Skyla.
I like it. Congo Funk Music.
It does not make sense. Malilado. Akuna Kozo. Daily Mupila Kumana. Daily Kirilata. Benji Mami Ukatezi. Wabora kuya. Montilata. Akuna na koya. Lato lukwa la zande. Benji Mokwana. Mokwa. Siki daily kuri mwomana. Lato lukwa la zande. Benji Mokwana. Mokwa. Siki daily kuri mwomana. Haiko na ma baby.
Wani mwari lato kuvepisi noti sunda kufelanga mwari lato no kisi kutwa na ingeloko ni makizi noti kukuzwisa uli mind yo kius and peace. Rilato nilivona fela deye ni hola. Hola asa fela fela love ya fokola. Azamaya nikatezi kupila nyamalu yoyo. Mandu yako nafani kale kupila sifoyoyo. Nikavata ya isi serious. Yakatova vaela hande ni mavasi. Minamu napilu ya kuina fafasi. Kuvonala msavata kumata nilifasi.
Songo
swag doing the beauty. Gasto the
Impera.
T24 Chile.
Lato likuwa langande Benji Mokwana. Siki dili kuri mwomana. Haiko na ma baby.
Lego ni kuila wako na kuya.
Mwomana.
Noti daily mina kililata.
Haiko na ye.
Gasto the Impera. Aluvone ni vacheze kavuveli. Ubieva inge kue nani nyezi. Vavanga tavali kile chwalo kono vapalwezi. Chwale fashi mbaza hao zesi yezi. Ukete koka ya farinya zesi lezi. Not every day voice isi lezi. Vakengi safe lali tavaza linyazi. Vali tavaza buhata zensa ezi. Mandu ya kaibeto ni palole kunwa mezi. Kusapu makuzwa foni kunyalezi. Vloko ni vulova la hari pazuzi. Imi kwa butanya uipe ya no size. Vanyani ni valika ni kaufela vapaza uzi.
Skyla got you.
Skongo so doing the shooting.
Kailo mwana. Lato lukuwa langande Benji Mokwana.
Mokwana.
Siki dili kuri mwomana. Haiko na ma baby.
Ebo ni kuila wako na kuya.
Mwomana.
Noti daily mina kililata.
Haiko na ye.
Gasto the Impera. Gasto
the
Nation. DJ
Jepia
got you. Lost boy Mukakan DJ. And said quality boy. Go dead. Jube. Tishon my young brother. Skongo swagi kwa mana hajware forward.
DJ be the producer.
Skyla on the beat.
Let them down.